batandika banja lugendo lw'obulokozi buno abaana ba Mukama. Bwali bujulizi bwennyini Mukama enjegere yali azikotodde. Basanyukira wamu, bayimbira wamu oluyimba lwa Mukama. Katonda lwe yasuubiza okununula abantu be yali akikoze. Naye no mama
lugendo lwange
batambola tebatuka choka bale mudungu we dungwelyo
edungu siliambo
teba mafu
emisomo za bingi
bamaliri sabe gombe komera mwebafa awali amasi zinyamba
nimeza
yeyo nanimbe abaana ba Mukama. Bwali bujulizi bwennyini Mukama enjegere yali azikutudde. Twasanyukira wamu, twayimbira wamu oluyimba lwa Mukama. Katonda bwe yasuubiza okununula abantu be yali akikoze. Naye no mama musenezibu nebike muwebiliye noweleza Mukama gatoli na namwami mazima. Noweleza Mukama genyumba bakubanja amaliriza begonde kumera mwebali awali amazi abalala bamaliriza begonde ensi jebaba awali ensimbi zinyamba
nimbe
nimbe
nyamba
sinda yeyo
sinda
sinda
Yesu nimbe chifuma cho
kamule nawe
nyamba kamule nawe
kamule
nawe nyamba kamule nawe Yesu
abantu be walokola abantu be wayambaluli bakuvako
benabira batya
masima
omukono kwa Mukama.
Abantu be wafirira be wanunda bakuvako
benabira batya
benabira batya
omukono kwa Mukama.
Bamaliriza begombe komera mwebaba awali amazi zenyamba Timago.
www.mp3ugandanmusic.com